Tell me you are
me. Alright then. Another problem. Ice chip and the problem.
Iloko wecha nyango nyashulutia di. Aweche weche rekuma kujumuljal. Kwenye duok dori mini arakila jalma nyuobe. Yeah.
Adeto shallow dragon angolo kun koko. Agwa kufanswa winjongo uwech migi chial. Kadoka jogo yabo na wanembo mwana ro. Ingoma lura di chipe we got the freedom.
Ulaku wesho. Kana temo bati para nangu loku wesho. Una na ulaku wesh. Oh na 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 uwe oh ulaku wesh ya.
Okay, wawegi bedu tiere wabe kulega kende. Ingwampa mongo wabe chiro lembele.
Chia,
choma recho golo tendwa kila saa. Wanyanga bachunyi luoro pikrevi kichunywa. Reko kukodhi dhano eni rema bedu tek. Amiku malungore wangmadaru lembe. Uya kwa na nyim, that's my future. Aiyasu wangmatundo kucha.
Wikila chako juko mira kujupi maki. Kwami jiraji nyota nyimpa juwagi. Aponjo kwami kwanyo dhano kumegore biblia.
Alright,
Gamba crash, which I never do. Cribbing the dog, the Kunichi Sender.
Yeah,
come a jama, new abbe.
Sagan now, Lakuesho. Kanatemo bati paranamu, Lakuesho. Una, Lakuesh. Oh, na, Uweo, Lakuesha.
Iloko wecha nyango nyashulutia di. Aweche weche rekuma kujumuljal. Kwenye duok dori meni arakila jama nyuobe. Yeah. Adeto shallow dragon angolo kun koko. Agwa kufanswa winjongo uwech migi chial. Kadoka jogo yabo na wanembo mwana ro. Ingoma lura di chipe we got the freedom.
Wikila chako juko mira kujupi maki. Kwami jiraji nyota nyimpa juwagi. Aponjo kwami kwanyo dhano kumegore biblia.
Alright,
Lakuesho. Kana temo bati para nangu Lakuesho. Una na Lakuesh. Oh na uwe oh Lakuesha.
Alright, DT Try MCK for the black man. I'm on the magic bro. Razor Cruz Collector Index, sound for them. In a debate like record, I will run the system. System now run we.
Ice team.